VOA. Ethiopia to wala bumman presi sadarka foyar rajira garu wagga to kwasitti ariti duratin tarkan fatin injiru jedan gazete sonif abani mirga gazete suta firm uya presi adunya kale sayani femelal chizu VOA turbatan saidam to tufinne ragabase
jijirama wagotella mandarban Ethiopia kesetti dufi hordofudan wala bumman presi wagotella mandarbanin as haga to foyar jedan gazete ston yadsani radio sagale america afkenan gazete san natsanet hailu akadubatetti hala wala bumman yada ofi ipsachu rogalamanillal jijirama jirwalinjera
eenyutu gazeessaara ulaagaa maalitiin ogeessi tokko gazeessaara jedhamee waamamuu danda'a kan jedhu isaanta kan biraammo akkaataa mammaa mootummaan deemaa jiru kanaani mootummaan sochii biyya kanaa keessatti wantoota gazeessitoonni hojjetaniif haala mijataa akkamii uumee obsa hammamii qabaaf hojii gaazexeessummaadhaaf kan jedhuun madaaluu barbaada. Inni jalqabaa gaazexeessitoota gaafa jennu warraa ogummaadhaaf of kennanii sadarkaa gaazexeessummaa eeganiif hojjetanii jechuudha akkaataan ittiin hubatu gaazexeessitoota jedhee. Kan biraa dhaabbileen isaan keessatti hojjetan immoo dhaabbilee miidiyaa kan sadarkaa biyyaalessaatti beekamtii qaban, eeyyama qaban, caasaa dhumti isaaniis amala miidiyaa kan qabuun madaaluu dandeenya jechuudha. Gama kanaan gaafa laallu namoonni baay'een sadarkaa gaazexeessummaan ittiin eegamu yookaan professional standard sana hubachuu dhabuudhaan gaazexeessummaa fakkeessanii warri akkaataa hin taaneen hojii garaa garaa hojjetan hin mul'atu biyya kana keessatti jechuudha. Sun immoo warra professionaliidhaaf of kennanii hojjetan isaan irratti dhiibbaa uumaa deemuun isaan oolu. Gama biraatiin immoo mootummaanis press freedom biyya kana keessa jiru kana booda akka kanaan duraa osoo hin taane bal'isaan deemaa jedhee hin kaata. Yeroo tokko tokko gaafa laallu garuu gaazexeessitoonni amala gaazexeessummaa hin qabaanne gaafa hidhaman gara gaazexeessitoonni hidhamanitti deemuunis inuma jira. Yeroo tokko tokko immoo gaazexeessitoonni ogummaa isaaniitiif komitii ta'anii tattaafatan hubannoo dhabuu qaama yookaan istiraakcharii mootummaa sadarkaa garaa garaatti jiruuf hojii isaaniitiif yeroo mootummaa dhumti mataan isaa ufutti ta'utu mul'ata jechuudha.
Rakkoolee gama walabummaa pireesiitiin jiran furuudhaaf gamtaan dhaabbilee miidiyaa fi gaazexeessitootaa jiraachuun barbaachisaa ta'us ibsira gaazexeessaan kun. Gaazexeessaa Naziif Jamaal pirezidaantii waldaa gaazexeessitoota Oromiyaati. Akka waldaa isaaniitti walabummaa pireesi ilaalchisuun jijjiirama jiru ibsuun namni mirgaa fi dirqama isaa hubachuu irratti hanqina jira jira.
Amala isaatiitti walabummaan billaa yookaan murtuu qara lamaa gootee ilaaluu danda'a. Walabummaan tokko gaafa siif kennamu dirqamni biratti jiru immoo seeraa fi amala akka mul'isuma naamusa ogummichaa sirriitti hubattee hojjechuun dirqama. Karaa kanaan murtoota kara tokkooti. Kara mirga kee gaafa eegsifattu walabummaa kana qaba gaafa jettu kara sanaan immoo walabummaa kee wanta sirkaa hin rukunne ta'ee waan ogummaa sanaan wal hin rukunne hojjechuu qabda. Waan ogummaa miidiyaan wal hin rukunne gaafa jennu oduu sobaa kalaqanii fedhii siyaasaa bakkaan gahachuudhaaf oduu sobaa uumanii uummata biraan gahuuf carraaquun yakka kun ogummaa sana keessattis fudhatama hin qabu. Ogummaa amanamummaa uummataa barbaadu, ogummaa dhugaa barbaaduuti, ogummaa kamiif utuu hin loogin dhugaa waliin dhaabbachuutu sabii ta'e yeroo kana faallaa ogummaa sanaa deemtaa jechaa yeroo akkas ta'u ofuma keetiin harka keetiin mirga siif kenname walabummaa siif kenname of jalaa rukuttaa.
Jijjiiramni gama walabummaa pireesiin jiru yeroo jijjiirama waggaa jalqabaa sadarkaa gaarii irra ture. Amma garuu akka yeroo sanaa miti rakkoon tokko tokko ogeessota dorsuu fi hidhuun ni mul'ataa jiran gaazexeessitoonni kunneen.
Dhuguma dubbachuudhaaf tajaajilli nuti qabnu karaa dudduubatti deebi'uu isaa keessatti gaheen dhaabbilee miidiyaas gaheen ogeeyyiis keessa jiranii tayyaadha. Karaa mootummaatiin gara jalqabaatti guutumaa guututti garaa bal'atanii waan barbaadan nama barbaadan irratti waan barbaadan barreessuu waan sobaasa ta'u maalisa ta'u maxxansoota adda addaa keessuma gaazexeessa maxxansaa gabaarra jiran yoo ilaalte wanna sobaa waan uumanii kalaqanii waa barreessuu kanatti ogummaan haala ta'e ummaa sana haala malee itti fayyadamaniiru. Kanumaan wal qabachuus dhiisuu danda'a immoo warreen kanan godhanis immoo gaazexeessitoonni mana hidhaatti deebanii hidhamanii jiran akka waldaa gaazexeessitoota Oromiyaatti amma ijoollee lama akka qabatamaatti kan hin beeku namoonni gaazexeessaa ta'an mana hidhaa jirani. Gaazexeessitoonni kun gaazexeessitoota OAN mana hidhaa jiru yeroo gaaffii gaafachuudhaaf yaallutti iddoo kamiyyuu akka jiran mana hidhaa kam akka jiran baay'ee ifaa miti. Kanaaf kanarraa tajaajilli nuti qabnu xiqqoo gara dudduubaatti deebi'aa deemeeraa laata walabummaan
Obbo Wandoosan Andu'aalem itti aanaan daariftera olaanaa abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti walabummaan pireesii waggoota lamaan dura sadarkaa waraqaarra darbee hojiirra oolaa hin turre garuu jijjiirama akka biyyaatti dhufe hordofuudhaan walabummaan pireesii akka xiyyeeffannoo argatu ta'eera. Miidiyaalee hedduun biyya keessaa fi biyya alaa turan sagalee uummataa ta'an bilisaan akka hojjetan gaazexeessitoonni ukkaanfamaa fi hidhamaa turan akka bilisa ta'an taasisameera jedhan. Waggaa tokkoon as garuu komiin bakka adda addaati ka'aa jiraachuu isaa ibsanii rakkoolee darbanii mul'ataniifis furmaata hatattamaa kennaa jirra akka dhaabbataatti jedhan.
እንደ ኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን እዚህናዛ የሚነሱ ችግሮች እንዳሉ መረጃዎች ደርሰውን
አካባታ የታብሮድካስቲት አሲፈቺ ረኮሊን ካጅራን ፎርማታ ካርገተኒፍ ወደይፈኑኑ ከቀበራ ከውዳን ረኮመ ሚጀደም የተተማን ፎርማታ ካርገቱፍ ያሊ ታይሳቱ ሬጅራ እትስሚል ኮፍኔ ራጀን ያመና አከብየ ከኛት ወለቡማን ያዶ ፊብሰቹ ረኳማ ከይስጅራ ዮካነሞ መለቶሌን ያዲሱታን ኒሙለቱ ጀቹን ገሩ እንደንዳሙ ቤከኒስቴው ሶምቤኪን ነሞኒ ሰበበ ገራገራቲን ያሊን ጋዝቲስቶተና ሱፍ ቀቡኒ ሙለታ ፈቅኛፍ ከናንድረ ጋዝቲሳ ከሰንደበለቴ ጋዝቲስቶትኒ ብሮ ኢሮሆጂዳፍ ባኒት ረኮ ንሙደት ጀደኒፍ የሮጋባባ ከይሰት ከከፍሩማ ታርገቱ ግዱ ሰይናቱ ሬራ ፉል ድረትስ ጭምስኔት ፉፍና
አጠናከን የምንቀጥል ይሆናል።
ወለቡማ ፕሬስ ኢትዮጵያ ረት ጅጅራማፊ ረኮሌ ሙላተን ኢላጅ ሱዳን በከቦቱን ጃርሚያ እድላ አዱኛ ምርገጋዝት ስቶታት ፈልሙስ ሲፒጂ ራ ኬንያ ናይሮቢ ትከነርገማን ሚስስ ሞዞኪ ሙሞ ያደታኑ ከነኒሮ
especially around the time Abiy Ahmed became prime minister
akamume ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed garangot dufanin djiramni ba yentrera gama walabuma dable media tin akasumas gazetestoni yero dera dafidaman hikamaniru media len diaspora dan biya alatunde faman garabiyat akagalani hujjetan taera Dr. Abiy yero gababa keset walabuma media tif qarraqin taisan djirama garida hataw male wagato kon as djiramich gama industry media tin akadurani miti ረኮሌ ሙደቻ ጅሩ አከዳበተ ከኛት ረጋ ሂዳ ጋዝጤስቱ ተወሊን ወልቀበተ ጅሩን ቲባን ጋዝጤሳ ያየሰው ሽመልስ ሂዳሜራ ኦዴፈኑ ሶባታም ሳስጅቹን ፈሮርኬስ ማዳንስ ሂማታሜራ አማ ሂካሜራ ጋዝጤስቶኒ ኦኤንኒ ለማሞ ቶአኑ ሲራጀለ ጅሩ የክሳን እቲን ሂማታማን ኢፋሚት ገናፍ አዴምሲ አመጅሩ ገማ ወለቡማ ሚዲያ ፍጥስቶታቲን ጅራማዱ ፈረጀዳ ማጅሩ ሰና ሀጎጋ ጅራ ጉያ ወለቡማ ፕሬሲ በረቁር ሰገል ሰገል ተሚሳዲ አከለቆፍ ሰፈረንጆታት ከባጀሙ ካን ኤገል ወጋ ወጋን ጫምሳ ሰዲ ከባጀማ በረከነስ ማተድሪ ጋዝጤሱማ ሶዳፊ ሎጊራ ብልሰተ ኤጀቹን ከባጀሜራ ከባስ ራዲዮ ሰገል የሚልካቲቭ ጻሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ ቪኦኤ